la ca sourate yunus laay ba tolok juroom ñent jëm fukk ñi gëmul yalla ta rafetalon top ga gëm gaay tax yalla duggal leen bu ëllëgé aljana ju xéewale xéewale lu ci way bëgg rek day wax subhanaka allahumma lam bëggoon daldi teew fasase sasa ci kanam day wax rek subhanaka allahumma andak mbitté sant rek lañ bëggoon dal teew fa saasa fa seen kanam ñu daldi ne alhamdulillahi rabbil alamin.